Namhlanje si-Democratic Alliance silapha e-Free State e-Bloemfontein apho sizothetha ngendaba yokuthi kufuneka sibone ukuthi amatishela ahlala esikolweni noba bangamathathu babe bathathu okanye bayabane ukwenzela ukuthi xa kukho izitrayikhi esikolweni kube kukho umntu omdala okwazi ukuthi makabajonge. I-Democratic Alliance bona ukuthi abantwana ukukhuseleka kwabantwana into ebalulekileyo. Kufuneka abantwana bahlale kwindawo ezicocekileyo bakwazi nokuthi bafumane nokutya xa kukho istrike. Ingathi xa kukho istrike yonke into funeka mayime abantwana basheke bengenabantu ababajongayo.